Nomba pili buleni, kuchikope chalenga chine lubali. Yosefu, nomu anakashi chilende. Ukutende ka 39, verse 1, ukufika pa 20. Aba suluishi vashitishe Yosefu, nabo vamushitishe kui Gupto kumuntu uale itua Potifa. Potifa ali mulashi mubufumu wamfumu ya muigupto. Lesa ali na Yosefu, eicho ale chimfya, elio ali palilwe muli fyonse ifyo ale chita. Apo pene, vamupele ubukalamba wakulalo lekesha pafya munganda. Yosefu ali umulumendo wa yemba, eicho umukashi wako a Potifa ale mukumbwa ukuti babembu kena nkwe. Alefu aisho kuti abembu kena nkwe, lelo Yosefu alishibyo kuti icho alefu aya ukuchita chivi. Eicho alikene. Alibutuike ukufuma munganda, lelo umukashi wako a Potifa amukobele mwilaya. Alisendele ila alia kwa Yosefu no kumubepesha kumulume wakwe ukuti alefu okupulumuka nankwe. Potifa afulilwe nganshi nechichale ngele ukuti amupose muchifungo. Bushe, mulabepesha abakaele? Tonton kanyapo.